check. Uli na soloti mama, wafika ku mama, titi pimbili mama, tauta timu kweze mama, sikuli jandiru, iwe wafika ku, titi mkweze, titi mkweze. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Girl, ndiwe mwana kazi nga kumbanga wakutima kwani mwahuno divine. Divine, ili ni siku lako mauno uvine iwe unjoye. Yeah, yeah. Baby vina, baby vina,
vina.
Yeah, yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Molumbo News, son of a daddy.